na ne kazambi tuyamba ka abantu enge achi abantu awatufu yetwandi kazambi wetu longoseza kambi ne tumujja mu mbeera gyabeera mwembi n'afuuka ekintu ekitataganya bulamu bw'abantu. Tulina ebitundu bibiri, tulina wano gundi Bugoloobi ate tulina ne gundi ne Rubigi. Tugenda kuteekawo pulanti yokusatu wali Enatete kumpi awo ne Nalukolo ngaawo ate tulina pulanti endala ey'okukolayo obulala obutonotono bwe tuyita disposal points okugeza mu bitundu nga we tutalina pulanti nga saidi zeeno kubanga twagenda okiraba nti ebiseera ebisinga obungi omuwendo gw'okutambuza kazambi gwe gutera okubeera ogw'amaanyi kati bano bana abakyaginga bano bana ab'ebiroole batera nnyo okujja ku bantu sente empitirivu okutwala kazambi oyo Bugoloobi oba Rubigi. Kati ffe kye twagala okukola twagala okuteekawo disposal points nti kibenga omuntu okujja wano okumujja mu kyoloni ky'omuntu okumutwala wali si lugendo lw'amaanyi ekyo kijja kuyambako bali obutakyajinga sente empitirivu kubanga n'eri gye batwala ffe bateekerayo siringi 1,000 gwokka naye weewuunye n'omukujja ku muntu bamujjako sente empitirivu. So ebintu ebyo byetuliko ze pulani zetuliko zetutambuza mu Kampala Water wano mu Kampala wano mu kibuga nga Kampala Water. Neyanziza
kale tata tuyanze. Okay, webale nnyo ssebo mwami Apollo atunyonyodde bulungi nnyo nga era nkyayongera bakuutira bambi okunaaba engalo kikulu nnyo mama jangu mukyala nyono
nze Joyce nakanwaji
mukyala Joyce ekyokunaaba engalo kitegedde
nkitegedde bulungi nnyo
kati gwozinaba bulidde
tekuliko nti sawa
tekuliko nti atempe eno mberi yes nkujukiza tukyali wano mu Sebuliba Zone era nga ngenda kubeera nga nkutwala ku bantu ab'enjawulo mbeere nga munaye batubuulirako maama nga nsanyusa okulabako maama ojja kwogerako nnyo abaami eri emmanga bagaye tebakuwulira mukyala ani oli
ono mukyasali
mukyala sali okunaaba engalo abaami bano kye baleese aba environmental alert okirabye otya olina kyokiyizeemu
nze ndowooza nti n'okulwawo baalwawo baalwawo kubanga obuzibu obusinga obungi buva ku ngalo ekigere kyandibaako ekiyonjo naye engalo ze zisingira ddala okubunyisa obukyafu buli wantu mu buli ngeri abantu balina okuzinaaba ate baleme kulowooza nti bo banaaba bamaze okulya aa buli lwova mu kaabuyonjo naaba buli lwova mu bitakisi eyo naaba buli kumpi buli woba olaze kuba olaba ebintu by'ogenda okwatako obuuka kw'obusanga n'olwekyo baatukoledde omulamu omutuufu omulungi mu budde ne mu masomero
kakati engeri gy'oli ku Dembe FM wetumirireyo babiri tukuleke
bannange ng'ompadde omukisa omulungi kantumireko omutabani wange gy'ali eyo yenna ali akatumba Steven n'abalala bonna abasangibwa e Masaka eyo tebo abantu ababiri bentumidde ab'e Masaka bo beetegedde n'abali ennaalya nabo beetegedde bonna n'abakulembeze bano n'abakulu bonna abasobodde okutuleetera omusomo guno ne nneebaza nnyo mukulu Bosco oyo owa Sebuliba Zone okulaba nti atuleetedde omusomo ogufaanana bwe gutyo
weebale nnyo weebalire ddala maama sebo taata tukyali kukyenda akawumizanya Dembe FM mu Sebuliba Zone nsebo mwami ani ono
bampita Ronald Mafunguro nkola mu National Water naye nga nkwatagana ne department yebayita Urban Proper Unit ta ekwasaganya ensonga z'amazzi mu ku bantu baffe bamufuna mpola era ffe tuoperate mu Kampala Water yonna almost more than 22 branches za Kampala Water okulaba nti abantu baffe ababeera mu migoteko kukozebwa abali munsu abali kunso omuli mugunji okulaba anti zintina kuna amazi so system ya feyo ndo zeba denge bayamba otherwise wane muyenga abantu bali bali tebafuna amazi naye basinga okufuna amazi lwakuba twina pumps ezi pumping amazi waguru eyo urban proper unit nga unit ekwasaganya nsonga za amazi mu areas ezemigoteko twina interventions basically soka ye ya prepaid meters yes twina meter prepaid meters mu bitunde bisinga mbira ba customer bafa abamu ababera mu bitundu bino abaina prepaid meters okujja ku office yafe mu kisenyi basobola okufuna mazi agala isi
yoza buli muntu yenena ze kulunaku luneno olwokujagulira okuselebratinga Global Hand Washing Day. Twebaza nnyo abakama baffe okuva mu Environmental Alert, abatadde mu sente, aba Water Aid, Minister of Water and Environment, aba KCCA ku project ene ya Sustainable Wash. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, nkulusa mugombya nkutumire ssebo.
Okay. Kale. Sam kale tumaliriza katikende mu mawulire mu lulimi Oluganda.